Mukachas.
Voi. Nirina story.
Serious.
Story Mukachas.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Wana Bulubale.
Mr. Goodbye.
Team Hasolo Chipale. Bakangwani ama blone. Hala you are welcome. Kuli story Mukachasu party 3. Bezona nga tushimi tunape pera. Matabu analelo tikaliko. Mulungu watisunga chewele setingo die diela. Hase mwine fili mungu angwangu. Anidabu kabani welelela inepena nge nge. Napa hola musasa mwema ningi. Yapa you gotta hustle. Economy ya pe ya pena. Okay that aside nilikona nkaniina. Ukumbukira kudala nezoina. Chimwela paliponzo seka seka ngaina. Fresh kupopo kana sisi na dying. Ninzi wa magelo, everybody knows monga mbuno. Diponeze kao yo, monga ni kauno. Istrea peni na gona pona tuambiri tulo. Kambiri nezo chezela mumaba kumazulo. As usual hunting, thirsty nigga sitapone na muwaitin. Na mene njavu wapa side, aloka bigi. Baya karibo fika, timu wapo mabigi. Round after round, story party story, chichiringi la mulaunji. Moba wambo paka mumutu palas. Na zipeza ni vina na chigelo chiri na tattoo. Pachubelo pa kwendo sexy. Thiki thiki heavy heavy baby. That was in Neslong's voice. Manjemvela mumutu ye nezomvela voice. Achi Klush achi gwiririle. Ye loka small voice. Achi achi lekelele. Me I don't know what to do. Nilimo dizzy. Futi kugona kawilo. Binzi. Umaziva che influence ya whiskey, hey. I decided to take the risky. Nozipo mpatikane loche. After all ni vilaifu che. So ndemwe nina jengela chakelo kuklapu. Sharp sharp no booking akayango kakapu. No wala ila na banzanga nange na chepa boa. Kale wangu nafika boba na zipova. In no time tayambo katana katana. Umaziva che malavu ya usatana satana. Dabwa che vonze ni chita saka na saka. Na mbula panti numbela kwa nunga fishi na tunyama. Ni abwanji. Olo ni yopa ya paya iliko crafty. Ushe wa madia so dabo pa drafty. It's Buki XA Yosati. Anyway, nakore wa nakore wa history. Nzaka siriza che next time.
Download more music on
ZambiaMusicHits.com.
Story Mukachasu.